Lean on like chopper, feel a roll like chopper. Lean on like chopper, feel a roll like chopper. This is DJ Nigel.
Don't be too cheesy, me name Sanito Casino. Kiki si she kiki si shiki na vintisho. And a job na jeans, juni mevalia tisho. Natangu kitambo mi uwa, ivo ivo. MCs wana jidu ukumbia wana atado. Those mefanya ti watu mapembe si glow. Mabenda kujigamba na kumbia wana ta flow. Traffic haita bamba mzee ya basi mulo nenda slow. Nairobi ukistaki basi jota kutado. Kutwa na mkutisa ukitoka kani go. Tuma kwenye kichwa mzee ya
kutu. Mina zipeleka bang, kukizipeleka bang.
Nasikiaga nampiaga nini kwa nini. Leo wewe umedunga kamini bila nini. usiulize mimi ni I'm a gentleman. Yes, I am.
Gucci dress kinda high above her knees. Slim figure like a model from Venice. She be manicured, you know that be her tease. Kinda smile that I feel leave you.
Not a man want be step up, you know them all afraid to walk up and be jealous. Them want be know her name.
See all a man, them want be get her and buy her what she dress.
She want a dress, she like a sweater. You know she be me Kenyan girl.
Working me on, girl, I can't help myself. I just want. This is DJ Nigel.
Aitwa Lima Mama Nita. Mrefu kidogo mnachani kitu ka 3 meters. Nipande kama maji kwa tap kutoka kwa mita. Mdogo mdogo aza katikia. Nikiwa nyuma yake aza dhani mimi ni mkia. I drink yangu amefanya kaji mwagia. Na anacheka nikimwambia nataka ku. Akipita base kila mtu amuita anti. Tabia tabia zake aza dhani yeye ni mlami. Ngozi yake laini na rangi ya lami. Macho akincheki na wish ningekuwa ndane. Ndani ya jeans yake lipata size yake. Anipeleke kwake aishi kwa mamake kila mande na mshengware tuslale mate mate asante mambo ataki nipeleke karuka shawa aoni tukimaliza tuaruka mtoto mzuri kwangu asime mambo ataki nipeleke karuka shawa aoni tukimaliza tuaruka
shida yenu madame wataka tuwe same mkina mewa ni shame wataka kutu blame. Hii ni kama game, matuwezi kuwa same. Sita kutaja name, unanipenda juu ya fame. Kama wewe ni waku salimia na na watu kwa barabara, we ni waswara. Kama wewe ni waku kuchekesha makonkodi, usilipe kodi, we ni kigwara. Apane tisha mimi thao ya saloon. Shika mbao, nyoa kichwa safu ka balloon. Za lunch, za noon, see you soon. Usiwe kulakula kama baboon. Siwezi tu kama hujaiva. Na pia, siwezi tu kama sijaiva. Kwanza make list ya watu wa shaku fist. Na sikia ushachafua paka kwetu east kwa mapisa.
Kwa mzuri kwangu, asiwe mambo. Ataki nipeleke karuka shawa. Aoni, tukimaliza tuaruka. Tuka ruka, mtuto mzuri kwangu. Asiwe mambo. Ataki nipeleke karuka shawa. Aoni, tukimaliza tuaruka.
Kwa nini mekiwa madawa, sezi kuwata. Kila mali unaenda, mina kufuata. So guop kukuambia, mina kupenda. Tuwa uivu nao zao ni kusema sema. Uyo manza nipigia simu, miata simjui. Mine kwa studio, tutukwa nae wapi juzi. Izo ni uongo, unonajua. Mlango angi kuhozo, kuteka kludi nimeifungua. Unasema apana, apana. Huku kilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After hiyo, tesiamini badu zenambia.
Na kuhaga mikuwa hey. Nakutakia la heri, kukupenda misiwezi. Jamani mpenzi kwa heri.
This is DJ Nigel.
Na yupenda kila siku ni kucheze, kila siku ni kusikize, ni kusikize, kila siku ni kusikize, ni kusikize. Funga macho ni kupe zawadi ya maisha, bibi ni kuvalishe milele uwe wangu. Kila siku ni kuone asubuhi ni uwakapo.
If you can feel it right back to forth, we so sincere with it. We just want you to know if you can feel it right back to forth. I'm so sincere with it. I just want you to know if you can feel it right back to forth. We so sincere with it. We just want you to know if you can feel it right back to forth.
Nigel.
Get down. Feel it when I wind your waist, you get down. Remind me on my phone, vibrate and get down. Get down. Get down. Get down. And get down. Feel it when I wind your waist, you get down. Me and my phone vibrate and get down.
My attention, yeah, my attention, my attention. basi kila song inachezwa unasema
that's my song
paka za kofi olomide kidogo wase wana wika utadua kwa ni hita yote au kutua eni mimi mani eke matrizi matrize wena zimu chizi sanuga yangu imekuwa tamu aje tunacheka na mimi sana tumaze na hizi drink time zote zimepita kila moja ukisema ni ya mwisho and for the past one now it's been your last two songs lakini simple change you wish any way the song and then it feels like we know what's going on you know what's going on
No need for you to worry, we can keep it undercover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Chaki Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wase kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazali nilifanya mpaka kajipa. Chaki Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wase kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazali nilifanya mpaka kajipa.
Savez-vous parler français? Mi casa, su casa, mbona una casa, Maria Kwanza.
Ni kupeleke Casablanca.
Mombasa, Rosta, Salsa, come to Makasa.
Sasa ni mavolcha.
Ngoja, jua hauta safa, siwezi kukuchapa, na tena nime apa.
Ni wewe ndo nataka,
wengine misitaki.
Kwani magonjwa ni mengi. So wacha ni kupe raha, mtoto waki Kenya. Mi nisha sema, nisha sema. Wacha ni kupe raha, mtoto waki Kenya. Nisha sema, nisha sema. Chaki Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wase kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazali nilifanya mpaka kajipa.
Chaki
Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wase kila siku wanauliza.
Full up on mine and roll. tunaenda home na tuchi tu. Si lazima tutu. 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 Tunaweza kwenda kwanza ketani. Twende baby tupate matani. Leo kuna chakukaga ndani. Wacha ni kulip toka kwenye neck, back, lips, mpaka kwa hips. Si ati kila saa ni kiku undress. Si ati kila saa ni chaku caress. Si ati kila saa ni mambo ya sex. Si lazima, si lazima. Natuwa baby baya unataka. Pia ni matime uwa kanataka. Lakini leo maze misijisiki. Ata mi maze kichwa kina uma. Tumbo pia nasikia ikisokota. Na kuna venye nasikia kukakosa. Tunaenda home na tuchi tu. Si lazima tutu. Tunaenda home na tuchi tu.
Life ni fupi na bizi jifungi. Naweza shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Naweza shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Mina come through niki rap to my one two. Na kwenye club watu wanna dance to. Jovino kwenye track majabu. Big wasim sauti ya dhahabu. Unataka jima. Welcome to Bora sura ni nice. It is Amda Bams. Najiwa nimewa kwa chiu. Najiwa leo lazima watu wa banju. Okay, uchafuke kwa nini. Wanauliza tutasifu happy mbaka lini. Situ na shida zetu tusikize zako kwa nini. Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo nambazo simu ndio tubadilishane. Vivile tumejiwa na leo tu. Kwa hivyo leo tu tutainuka tu. Na kuhuka tu. Banjuka tu. Life ifupi na abisi jifungi. Naweka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu.
Ngoma yangu ya ulevi. Huko Nairobi nimejua watu wengi. Wengine wazuri, wengi
sijali majengo linifunza kaki jeshi huko kali fumwenda tino moja ama bezi ya masidi kushikisha ngomba doi kingia nitakuja kuwaona kina Omari kina Zuma kina Zoa wewe salimu neno Jama, niko poa
niko poa
barua yako nilishika sijawatupa jama niko poa
Nigel
meta barua yako nilishika lakini ukuniambia kama mihogo yangu ilifika ukunyeri nakwambia tu ni mashida mpaka nimefikiria kuanza kuwapiga ngeta by the way yule mama mkamba mama katanga sikuza shakuwa mwizi kioko nali kuta kiumbido wa nitizi utatoa moshi nebro mkubwa na kazana na dini sana irobu nataka ni kujelini siku moja hivi nishikishe miti nasikia Nairobi wanakuita lakini kumbuka mafanzi wa mata niliambia umtumie gandhi misku miti yangu naenda kunywa maji lakini nakumbea nalala kazi kambao hivi shuge kwa cha squeeze na chapiwa ni selasini mafuta ya kimbo nayo bana ni hamsini sabuni ya panga kwani squeeze ni ya matajiri nilikuwa na kunywa chai ya maziwa blubo ya kadogo ilikuwa ni lazima saina punguza Jonas strongi bila na e-life mazina unanika inanishinda deli nilikuwa na manga sembe ya pako saina menyana na urego rego jo majo nilikuwa na stay kwa keja ya mawe saina stay kwa keja ya matope kawangware nilikuwa na chingi ya mashore wa super saina group na magideri mbogo wa kupunguza yani acha siezi bai acha mochu we are maorenge yani siezi kunywa supu manze joni bile jo pesa onge otire na besha jo pesa onge yae choke unajua narudi wapi
ocha ocha narudi ocha ocha narudi ocha ocha narudi ocha ocha
Ni ajo tukio yote taambia leo tanitibu tu lazima nitakata damisha yote ama tayekelea sitaki katike sana mpaka uvunje mguu nsije tu kuimba after hiyo tunakuta vitu Angu tamu squeeze na nrarukia mbala kima mwakituliza Kabla pombe niwe tabidi mwata kabisa ama naanze kukunywa Wana venyele zangu zimerefuka mpaka tuaniambia zipunguze Walikuwa na fria nimeata ngoma sababu nimepotea Ngoma ni mingi ngoma si Na zote zikopoa kapte ile mekiwa mnazi ya memigusiwa Kengo mina kubamba basi sukatike neke na kushika songweze sauti ya tenze Chukua chali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu, sitoke nae Leo hata sitaki tupe mkono, jumi ntingishie tukichua yako Sitaki ukatike sana, mpako vunje mguwe, nsidi tukuimba
Kimaisha nitakupa bila kukupima Mtoto manze wewe umeiva Wejua ni ukweli sio sifa Kama urembo ungeua Ungeua wengi bila hata kujua Attitude yako vile noma We seem softy na umesoma Baka mabuda wanatamani Vile wanaweza penya ndani Woke ngara mini ufue nguo zangu Wana karibu kuchungulia ndio zao yako kismaila lafu wakulie wako wana shika dagu wana tumbo chua hile manze miufiro kukata mila kwa michileba lafu mchanja tena kazi metani bamba vimecha.
Hakuna kulalani kupande sikamba kache tukiwa pamoja tuichore
mpango leo Nigel.
Amua hakuna kuzuba amua tuenda klabu tubanjuke amachaguo tunde raundi mwenda hao mali masupa tuwasuke
Kiswahili venye ya stahili waingia akili waachili mwili leo kila kitu tunadumba kache niambie ni tu mnatakaje maboys wanataka kupewa mbakache asubuhi waamke waende gym tizi madame wanataka game mbakache asubuhi waamke na gym tizi
Sasa wani ya chumi sema umechoka na mimi masikini. Sasa wani tupa niende wapi na nifanye nini. Watoto wanalia huko nyumbani lakini hizo mambo ni za duniani. Wewe karaha mbele wewe unioni njuki. Eti mimi sina mali tafadhali au mapenzi wako na pesa alafu hawana mapenzi hiyo ni kweli mamilioni ya mpenzi usitupe eti mimi sina mali tafadhali au mabima wako na pesa alafu hawana mapenzi mbona umeniacha mali yetu ya watoto mpaka wanalia huko nyumbani
Hebu nitazame ninavyoumia na Naomba useme umenipokea, nataka niwe nawe katika dunia. Nakupenda sana sitakuachia, ukweli wangu nimeshakwambia. Penzi kikohozi dawa naijua, ukweli wangu nimeshakwambia. Penzi kikohozi dawa naijua. Johnny bembeleze na kuaminia, nipe raha baby nimekuzimia. Sogea sogea we cheza na mi, ninapokutaza mami upata raha. Tazame pembeni jua your moment, tazame pembeni jua your moment. Sogea sogea we cheza na mi, ninapokutaza mami upata raha. Tazame pembeni jua your moment, tazame pembeni jua your moment.
That turns every day into a party weekend. It's DJ Nigel.
Saiza wanyama zile ziko, tunaanza na kuku tunamazia na mosquito. Wache kubambe na upunguze mawazo, jalishika umesota, jalishika uko nazo. Furahia maisha, weka shida zako kando. Yeah. Furahia maisha. Furahia maisha.
So pretty, you're mistaken to toys. Now pick a time, take some glappy from Google Radio. Yako, pick a fine tune. Check it, come on. This a non-internet. This a sit-internet. When you dance, tini kwa tini inki bamba, shika namba kama tawa. Escort kwenye dance floor na tora bango, ni all the soppy wali wati. Watoro, wako kule nze wana, vinya vinole. Bas, pindisha hiyo gumba tuchonge, musulita ya sprite tobo wana ibambe. Kwanzia sahi harite, gumba itanasa, na wale wako ndani, bale itabamba. Tende tukawa ke, uko na Nairobi West, to BTS out. Karibia, karibu na wapi, ni sangapi. Bado time, bado tunawasawa, pita checkpoint wapi. Siku mchanga miororo, siwe na wasi wasi. Sema usiku mchanga miororo, siwe na wasi wasi. Kikwetu bango ni wakati, wakueka shida zote kanukisha. Tituliza, tifurahisha, pewa mbili mbili na marafiki. Kikwetu bango ni wakati, wakueka shida zote kanukisha. Tituliza, tifurahisha, pewa mbili mbili na marafiki. Yo. Tende tukawa ke, uko Nairobi West, to BTS out.
I feel I'm on my way, but I know I will get there somewhere.
much reasons and ways why she still make my day. When you show me the feelings, girl, you show me the meanings. When you hurt me, mama, mommy, show me who'll be my baby. Show me who'll take care of me. Tell me whom to go, Dali. Oh, Julie, my lover, born away, one Tessa. Was to was your papa. Sasa nifanyeje, rasta mindanyua, bima ndanunua, kanivo tutaenda.
Rumie, rumie, naomba usinitese, ntakupeleka kwa baba, akatupatie mali, tufunge hondo wa ya lote. Oh sister, karibu, oh karibu ya.
Tell me, say that. Some girl wish and hope and stress. I get what I want, oh yeah, oh yeah. That's any man no want me, I forget me, I forget. Can't get you, never seen that yet. No, 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 all I get is yes. So give it up, boy, cause me are the best, so
she
yeah.
She want to treat me, she want to be with me. She want to settle down and to give her me kidney. Pull it, girl, you want to be she with me. But when a girl I come, I want she put her beneath me. She want to treat me, she want to be with me. She want to settle down and to give her me kidney. Girl, you might be coming, she with me. But when a girl I come, I want she put up and hit me. She came straight to me. Tell me love, tell me that I come and say to me. She said that. She got me there with me. But you can't carry on without you. But she said that. She came straight to me. Tell me love, tell me that I come and say to me. She said that. She got me there with me. But we can't carry on without you. But she said that. She came straight to me. Tell me love, tell me that I come and say to me. She said that. She got me there with me.
Money for the link up. Pirate the love chat alongside Bad Girl Cecile. Hey, I dare they will remix.
This is DJ Nigel.
Nairobi and Kingston combination.